Washington, Kunta, I rock it there.
Uluba manano, anajamu kudakili. Umira anajamu kudakili. Utaga manano, anajamu kudakili. Nyamira anajamu kudakili. Uluba manano, anajamu kudakili. Umira anajamu kudakili. Utaga manano, anajamu kudakili. Nyamira anajamu kudakili.
Umira kwa mingome, kishamu kudakili. Makani katakili, ngoju nyeku nangu chingi. Nyamira kwa mingome, kishamu kudakili. Makani katakili, ngoju nyeku nangu chingi. Mulubi deni eno, murogi deni eno. Mudegi deni eno, mufoi deni eno. Jolanyo temu kureko, jochate mukunyeku. Weko pingi la 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 la. Uweko pingi la 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 la. Winji, binj matimu, atimu kudakili. Romungu mikareku, domikelu ira yengo. Didon kureku, weko keli iri yengo.
Uluba manano, anajamu kudakili. Umira anajamu kudakili. Utaga manano, anajamu kudakili. Nyamira anajamu kudakili. Uluba manano, anajamu kudakili. Umira anajamu kudakili. Utaga manano, anajamu kudakili. Nyamira anajamu kudakili.
Hakuna mere kulala kunundia kukwerugorama. Ati utra kataka parasa yo gira dola. Amita timate kweka uogi kimfala. Kitimate kugoja judegi nungu nyeri zol. Pin matimu atimu kudakili. Womungu mikaria kudomiti ukudakili. Kibini bonga tata agwe kudakili. Anatie danger abedu donga tari. Atap shalo asikari. Adonjo shalo musumari. Abedu gira ever ready. Beat geno musumeno.
Anajamu kudakili. Anajamu kudakili.
Misiti gang
anajamu kudakili. Anajamu kudakili.
Rocky gang de anajamu kudakili.
Anajamu kudakili.
Anajamu kudakili.
Anajamu kudakili.
Anajamu kudakili. Anajamu
kudakili.
Special request all girl from North, South, East and West. From everybody look good and you know you have to God bless. Rock wide, rock a man's wife.
Bad news kudakili.